JC Calix, the blue.
Remember where you come from. Zambian music published, don't see old.
Letinga na pita na lifenga mafimu meso yabo ene basulile ibale chitatinga na fike po be minine kusela po nombalelo balenji tenfu aiya bala tota na mama weye bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she nombalelo balenji tenfu aiya bala tota na mama bala minina na matenga fyako sabaletila fyangu she iban kumbwila patali jiji iban buena fya patali eh ina wine baletila ande angalilo kutali iban kumbwila patali aiya iban buena fya patali eh ina wine baletila ande angalilo kutali eh ina wine pano Shabu inga tau kwete dungwa Uinga mbonelelo Kutamona kwa tifyose fiali fye wino Kanshi kwa litikonko Ayaya ya Nifwe nifwe aba fya shibata fiche Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe nifwe aba fya shibata fiche Babululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patali Buena fya patali Eh ina wine baletila Ande angalilo kutali Uva nkumbwila patali Uva mbwena fya patali Eh ina wine baletila Ande angalilo kutali
Eh ina wine pano
Some music published on CO.
Revolvi Entertainment.